balandile ba Yahwe. Amapala yenu yakanikonga konse mukaya. Chachine ndekyo balandile ba Yahwe.
Yeah.